nyande nde Isa be pukara en muɗum njehi ha berniwol biyetengol Nain dow lawol, ɓe potti be himɓe dillanɓe no uwoygo goɗɗo. Maiɗo man latino goto pal ɓingel debbo jurumɗo feere. Isa faami suno debbo o, nden kadi o wi'i suka gorko. Umma ɗonni suka gorko ummi, yonki maako warti bana naane. Yimɓe tawanoɓe ton fu ɗum fottani ɓe, nden ɓe dilli ɓe cankiti habaru man ha duniya fu. Ɓe paami no bawɗe Isa ɓuri waade piw.